Songs they were done, Ega. Chila futa kachiti. Mapulani nda sanja. By way, by way. Kuyambila empaka na zedi. Komande ende ende. Antili mubison. Zoche za japanga. Tinga unyolo undikomele. Ause anyako. Wapesa mamuna. Want to flee. Sangatwe kusokoneza. Echatu jilindi bandu. Mbambadi, ndinatela baiwe. Komadototo, ndinatela baiwe. Komadototo, ndinatela baiwe. Osanama ndinatela, matelo angandiwe. Ndinatela baiwe, ndinatela, ndinatela baiwe. Komadototo, ndinatela baiwe. Komadototo, ndinatela baiwe. Sanama ndinatela, matelo angandiwe. Ndinatela baiwe, ndinatela, ndinatela baiwe.
Atika love for sale. Naiwe ndatola kuti mali, ndo chito zimfa, ndiwe uzandisa mali. Ufuno soko neza, saife muyi wale. Uyo ndi wanga wanga, ase mpaka gale. Ndiwe chimamo changa, baby I swear. Olo zita futa ndima sindiza kuswela. Baiwe, ndipo maini ndatela. Koma, osa fela za antu. Osa yuwala chikoni nda willi antu. Dema kutu utiki. Osa umfide sabota ulu wapiki. I'm sure, silinga kuleki. Yandi kumbulanga kuni mpetita kufiki. Dema kutu utiki. Osa umfide sabota ulu wapiki. I'm sure, silinga kuleki. Yandi kumbulanga kuni mpetita kufiki.
Koma dototo, ninatela baiwe. Koma dototo, ninatela baiwe. Sanama ndinatela, matelo angandiwe. Ndinatela baiwe, ndinatela, ndinatela baiwe. Komadototo, ndinatela baiwe. Komadototo, ndinatela baiwe. Sanama ndinatela, matelo angandiwe. Ndinatela baiwe, ndinatela, ndinatela baiwe.
S cool on the beat.